mimi tu. Sijamaliza kuongea, kasha nijibu I love you too. Yani, yani najimaliza mimi tu. Sijamaliza kuongea, kasha nijibu I love you too. Naona kama sijiwezi, nahisi kama naonewa. Hata kama ni mapenzi, mbona nazidishiwa. Mungu kaumba
kaumba, kaumba. Mungu kaumba
mimi na wewe.
Kaumba, kaumba. Mungu kaumba
nikupende wewe.
Kaumba, kaumba.
Mungu kaumba tuishi milele.
Kaumba, kaumba. Mungu kaumba.
Come on. Chikecha.
Kampatia ajapunguza moja kwa zile mia. Wanamuinda kweli maharamia, wanataka kinyama. Hata waseme kwako sifanani, na enjoy vile unibani. Ukizidisha kidogo tabani, damu itashuka chini kwenye nani. Kwako metupa moyo, imezidisha joyo. Nimejimaliza, naona kama sijiwezi, nahisi kama naonea.